mana 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 di.
Na patanga punchline kiston, nikani badin, nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi, niko majani. Hello hello, punchline kiston, nikani badin, nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi, niko majani. Hello. Dawa ya moto ni moto, kinkulia moto na mchoma. Na mtandaza na mocha kwa bedi dormant. First priority tabaki kuwa dola. FY, aisezika na informa. Jangara za loan, wananga mido na jitafti ya solo. Mini lona, but kona mbogita kusundo kini ngora. Fully active, kuna malines na chora. Underground na mazira na roga swana kama fish dish. Zote qualified as disgusting. Tukitoka boom brush ni after party. Tukibumburua ilikuwa ni practice. Dem denga mamunjo kitaka chuma plastic. Dark skin lakini figure metoka Spanish. 9 to 5 shingoni mboka tulhepa matrix. Vila nasambaza ni kami via matrix. Niliosha mwere son kageuka op. There is a lot in my parking lot. Nimefanya a lot lakini sezi dhubutu kurudi nyuma na ogopa kugeuka salt. Neza kuzamisha chunga nimeja float. Kasi na dose, yezi maintaining dose. Kini mblei nafunga mambo yako jalishika tulikuwa close. Hini real life, mechaji si soap. Na nifota kama bi, nilimsho, tamchikia mzinga. Reverse psychology na minye zini njima. Kolabo neza wai ni venye nimejificha. Lyrically ill bila tiba. Kiona GLE East tutaniona lakini mindio ona. Rusha moe badayo kememeza baking soda. Nikani laana fomba unawai focus. Venye na ball tegeto na nita bola. Donga machaji bado na nita mkora. Mkia kwa pori ya nyuma ndo nike mbele mola. Nimejaza ma X Max Flow kama Dora. I told a song unauti nileteza utonch. Lime kistone nikani batting. Nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello hello, punch lime kistone nikani batting. Nishaki sanif, nishaki ngadi. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello.